flawless.
This is a real man song for the day. Yeah.
One for the money, two for the show. Check a million, we need no fish out.
Look at me, I don't
body, two body, body and sound. We miss, come on, you will love your shot.
Like a baby, come on me. Cause when you come on me, you come for me. China la chota mani. One tambuza chimanye gwete.
Oh, why yes, yeah.
Mwili samulete. Baby, sema chuna gala machilete. Hey, siku zote. Nanya nanyo ya yega kulote. Hey, intellect then tender. Uli de de kende.
Uli do buswari.
Intellect then tender. Uli de de kende.
Zina vuka boda. Once again, tuna ruga 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 ruga. Tuna watandika kama tuna piga lyoka.
Kasi ntelete famu kwano kweni nangu kuwande. Some of them are people batite. Oli mumbeche wange kanku wembeche. Oh, what a blessing.
Tuna ruga 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 ruga. Kwine dovisho sasa mesha kuogula.
Imkuta tena
lazima unabota. Ruga 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 zile zina vuka bo.
Tuma kwa gala mama.
Na talanti kakiwasha moto lazima na mate pumpu napiga hapa kate mimi kwako nimekaa unafanya vile nafaa mimi kwako nimekaa yeah I'm so unafanya vile na vile na vile na
intellect and tender. Uli de de kende,
uli do buswari.
Tele den tende,
I know.
Uli de de kende, wow wow. Tele den tende,
I know.
Uli de de kende,
uli do buswari.
Tele den tende,
ooh nah. Remember the day I got your number. Wagano twala bye kugamba. You say this is the kudanganya, girl. Moku yambe si kwenanga.
Katika nuki wanda. Funa mumu vizine kweta si chali mkuluta. Mwendo peri rena vata mpozi kota.